Yeah, yeah, yo.
16 bits a hit.
Skibbity-dibbity-dibbity-dum-dum. Yeah, yeah, yo.
It's your boy KD.
Tunaichapa vitam, tunaipiga vitam. Yote mtabaki mnakula vitam. Mtakula vimeja. Vimeja. Tunaichapa vitam, tunaipiga vitam. Yote mtabaki mnakula vitam. Mtakula vimeja.
Skia. Checking, wanapenda niki drop ndo wazidi kunisoma. I get money, make money, all in that order. Ngoja, chuja kwanza uyo informa. Ndio mana hizo rada zinakuja zikisonga. Clean wash, wash handsome, kijana healthy. Zawa ufosi na kama ziendi, it's plenty. Bana boy, how my crazy. Washa hiki game, kisha pulizia washenzi. Hukuma kama nilivi, oja wamejaza. Mpua ako form, na webe uchakaza. Chezo ni ya town, chunga boss atalazwa. Ubakishika wangido, mekuliwa sapa. Ha, na bado ni talanta. Suna juwa nketa futa na kupata. Sana mana, mi anza janta. Kri, kri, tunaifanya
vitam. Tunaipiga vitam. Yote mtabaki mnakula vitam. Mtakula vimeja. Vimeja. Tunaichapa vitam. Tunaipiga vitam. Yote mtabaki mnakula vitam. Mtakula vimeja. Vimeja. Ya ya ya. I'm in a make some, I'm in a take some, I'm in a rock till I release on my momentum. Give me a break now, let me sing now, let me shake my head till I'm say I'm okay now. Leave your really flow, not both strong, I win a rough and tough, cause you not bring a pity song. Shake your waist slow, pump your booty so I will, I'm the lumber king that will bring.
Basi bounce to kidogo, choki kono ni lele tapa di mono. Mona wani wache kidogo, so baby basi bounce to kidogo. Na basi bounce to kidogo.
Tunaichapa vitam, tunaipiga vitam. Yote mtabaki mnakula vitam. Mtakula vimeja. Vimeja. Tunaichapa vitam, tunaipiga vitam. Yote mtabaki mnakula.